버스팅. 우와, 헤이! 와, 와! 와, 우리 안 배신이! 아야, 사사! 유래다다 데메케, 간다 티셰크, 노차케, 과빌레, 메샤마세케, 미소테, 뿌야케, 신도카, 니빔비야, 티라, 캄페, 마와야케, 솔로코, 소데이체, 토토, 나, 메샤야케, 나, 니키, 필리시, 가바셰, 토테, 사바부야케, 나, 피시야, 나, 우시, 엄레, 수아카, 토메, 멤, 토토, 나냐, Wanye faranga na moja mane mina gangania Mbado jasema mbaka seme ya kini chomorea si chokina ende na ubisi kunyikini Kama natoka stoki, kama napata spati Kama nakosa skosi, kama nakufasifi Fanya kama nakona mawifi, kila siku nolizo vipi Kura shemu nyumbani afiki, hasicha kwa jibu ni kipi Kosa macho kumona, mimoyo kampenda tu Kwa nyuma nivoshona, sikujua kama na mtu Ni mtu mastari, yeti jiki na wazena Napenda mafedeshe, na finga stia wale Na mini pumo umo, jini msingi kiuno Kini penda sinipe moyo, nipo bodi ni angi Now, you don't share a church, you shall have a money when I come and give up any more. I want you. Hey, Natakanya Kobra Kenyuban, who got money, Baba, who got money, Mama, who got money, Natakanya Kobra Kenyuban, who got money, Baba, who got money, Mama, who got money, Natakanya Kobra Kenyuban, who got money, Baba, who got money, Mama, who got money, Natakanya Kobra Kenyuban, who got money, Baba, who got money, Mama. Uga mone kwa ni wendo kubili tinangai Soko shashira katai kika teka tai Kafi pinyo gejai kubili tinangai Soko shashira katai kika toka tai Kafi pinyo gejai hey! Uko mana uzuri wako, dada uzuri wako Mepitiriza na unanga Ika mama rejoko kwenye kisa na ukicheka Ikwa kweli mama unanimaliza moja mbili Hapo na dara ukweli unaweza so kweli Tunda spati picha dapo kupata misirali Mano siku kucha uwa na kota kwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyakinya masera wakishua Maisha yangu Kosa macho kumona Mimoyo kampenda tu Kwa nyuma nivoshona Sikujua kama na mtu Ni mtu mastari Jeti jiki na wazena Napenda mafetishe Na finga stia wale Na mini pomo umo Jini msingi kiuno Kinipenda sinipe moyo Nime bodi ni angekena Nilio nishe ya cheche Kisha chagwe mwenyewe Na kumedi kipepe ni muonge ya waniwe Hey Nataka nikupeleke nyumbani Ukamone baba Ukamone mama Ukamone nataka nikupeleke ukweni Ukamone baba Ukamone mama Ukamone nataka nikupeleke nyumbani Ukamone baba Ukamone mama Ukamone nataka nikupeleke ukweni Ukamone baba Ukamone mama Ukamone kwani wendo kubili tinangai Soko shashira katai kika teka tai Kafi pinyo gejai kubili tinangai Soko shashira katai kika toka tai Kafi pinyo gejai hey Basi cheza kona jua Hona cheke tua kama tua Hona cheke tua basi cheza kona jua Hona cheke tua kama tua Hoya cheke tua Wagwan Haya sasa Sola kundu basi cheza kona jua Hona cheke tua kama tua Hona cheke tua basi cheza kona jua Hona cheke tua kama tua Hona cheke tua Muda soni apa Push gang, while I'm fishing OG. I won one spider. Go back if fair. Diaz, Baba Niran in the big ashe. Baba Kambi Baba. Nakata Walia, Kunya Kewalia, Baba Chimani, Nakata Kewalia, Kunya Kewalia, Kunya Kewalia, Kata 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 Kewalia, Kata Tubo, matumizi makali ya Kodak Black of your bee Summertime, namsodoka of your bee Boska lewa, sauro faba Bira kwa sawa na mkwazi wa ngwe Ngwe ngwele Osa, dogo na kumbuka hii